Yabukaso Kutibu Icho
Tiba
Exclusive from ZambianTunes.com.
Bibu itangotiwa Eastern part of Zambia
Tiba
Kasi weo mwana wangu Netengali tuchote nicho ungele pano Chosa kundwele shane wanekoro
Tiba
Kasi weo mwana wangu Netengali tuchote nicho ungele pano Chosa kundwele shane wanekoro ya
Tiba
Mwana wangu
ZambianTunes.com.
Mr. P-Boy on the beat.
Jiba.